This is how we like to do it.
Hello baby, how you doing? Lieno nkula wosako Omani wola wendi Nogula mungalo yanyo Ena jimpoena kuhia na kutowa Jia ienyo na venga tuwa Oya nengolumu Okena nonyiga Nungalo viso mutima nekukaba Masika Nchumanyomu kwa nogonyoma wali umani Nagenda kola siri mkuchakala honey Saba sala so eno kera mochirao Kola tube ulunji tube koke tulekao Matiwe mkube simu nonyi kazi mbasi chitekera Uyakala kole china chochinga mbera Kusaba chimoko kumawesi kwayo Eno jiri wabi mbora mbiri munawe Zicha, zicha, toka banzicha Zicha, I'm on my way Zicha, zicha Baby, so no zicha, zicha I'm on my way Zicha, zicha Toka banzicha Zicha, I'm on my way Zicha, zicha Baby, so no zicha, zicha I'm on my way Ane wapedi onoja kukubumba Kuba mpunira mpagole ya bisemba Tudanze nawe baby tulibabiri Magezi kia mkuwa we sibe na pili You've been on my mind ever since I left ya Jizuke ye kwe my priority Kati kwa tena pola ifu hatu last long Kwa nukonyuma pola 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 Awatako sirimba sana kupa umeme Sina chende kululu ndejiko kuwa nako Kuchimanyi pepi mzaku matira Uyatala wa pepi mzaku ya gara Zicha, zicha Toka banzicha, zicha I'm on my way Zicha, zicha Baby nzuno zicha, zicha I'm on my way Zicha, zicha Toka banzicha, zicha I'm on my way Zicha, zicha Baby nzuno zicha, zicha I'm on my way Sawa
sala so eno kera mochirao Kola tube ulonji tube koke tulekao
Iwe mkube simu nonyi kaze mbasi chitekera Uyakala kole china chochinga mbera
Kusaba chimoko kumawesi kwa Enu jiri wabimbara mbiri mundawe